the music promotion. On the job. Let's talk to her.
Zwap.com.
Kale watempuku baza munina nariaza. Believing in God that one day kabalansa. But every single day is just another. Nakuona wambo losing a hope upalaza. I don't blame you. Kale watempuku luisho uchushine sale. Fofua vyo kupwishe fitusha. Kumaboko tautusha no kutusha. One day chikatuliko mutima tautunsha. Aba nobe mukulabu na mashampeni. Fia uvivira chimofe na magawi. Inaeviwe utila fia timwele sama kampeni. Na mano ifia kuchitenda ngeni. Teka nyafeba shie mawari shila kale. Efo ikapwa fiumu wari shiva kale. Just do your part, we wika sana bize. Ni life if yeah, boy.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mido. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy.
Kuntundini mupepi na pakwima na apangwa. Ndalaba ilingi fintu na apangwa. Muma kwebwa ya shonongo chinangwa. Pantu fiamba ukulo wa ipwa sangwa. Bushkubu moipeka nye kuti wafyengwa. Muma la mulilanga bushu lenye. Pano peso nde fionse filengwa. Ichite mwiko tachufwa ikwa ukuchengwa. Kuchifu kushinari umfuwa polo nshingwa. Winsendanga kanko nishingwa. Ama fibanyelo kutarina ilinga ningwa. Ubu chushi chinshingwa.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy. Take it easy, take it easy.
Protect your peace, nechikonko fechile paya. Venge abole monani bamuta shakali kuisaya. Kuisaya za Palestine shinaivipa. Cheka nyafe uitipa. Leko mweshi ubombe kwa kasuba takachelwa. Na kongo wakapeshta wala mwona kalewa. Life ya manone, chimo na kampelwa. Buno shivu achine nukulile safebu pelwa. Yose tukalewa, wafu afe tulelwa. That's why bad energy these days ni malewa. Madezi ya kutala these days ni mayewa. Ale na mashisha na kubuko mwishewa. So leka nkwebe kwa chimo muni inane. Ila ifi ule mwona yaba kwa tinijane. Usungo muna nkuteshibi kwa teka bale. Yose fide fya kale file kefe filale.
Take it easy. Take it easy. Take it easy, take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emufu mamano. Take it easy, take it easy.
Take it easy.
Take it easy wa mune nani. What was meant to happen will happen. Just do your part.
Zwap.com.
The London Music Promotion.